howlaan ku sayin dadka lama hor dhigay gada urgumada jacayl halis baan moogtay howlaan ku sayin dadka lama hor dhigay gada hamigayga badan riyadad urdaday oo taagantee moogtay hasha guraniyo hanetsatee ungabee damaal igata hoy hoy igata hamigayga badan riyadad urdaday oo taagantee moogtay hasha guraniyo harad badan abba deeqde harad badan abba deeqde moogtay hadal badan damba dhaantee igada hadal badan damba dhaantee igada badan abadeeqde harad badan abadeeqde moogtay hadal badan damba dhaantee igada hadal badan damba dhaantee igada mayadiyo hayes dhaama mayadiyo mayadiyo hayes dhaama moogtay aasawaha aasawaha degta diiday igada igada mayadiyo hayes dhaama mayadiyo mayadiyo hayes dhaama moogtay aasawaha aasawaha halku dhego wax kama tartee moogtay hasha guraniyo hanetsatee ungabee damaal igata hoy hoy igata meel horabtaa hadalka halku dhego wax kama tartee moogtay hasha guraniyo harad badan abadeeqde harad badan abadeeqde moogtay hadal badan damba dhaantee igada hadal badan damba dhaantee igada
harad badan abba deeqde harad badan abba deeqde moqtay
hadal badan damba dhaante iyada hadal badan damba dhaante iyada
mayadiyo hayeshdama mayadiyo mayadiyo hayeshdama muktai
asawa dekta dide igada igada
mayadiyo hayeshdama mayadiyo mayadiyo hayeshdama muktai
asawa dekta dide igada igada
mayadiyo mayadiyo hayeshdama muktai muktai
asawa dekta dide igada igada
mayadiyo mayadiyo hayeshdama muktai muktai
asawa